Lo mculo wethu uhumnandi ngokungcweka, lo mculo wethu uhumnandi ngokungcweka. Uhumnandi ngokungcweka, lo mculo wethu uhumnandi ngokungcweka. Uhumnandi ngokungcweka, asibulali muntu. Uhumnandi ngokungcweka, uhumnandi ngokungcweka, lo mculo wethu uhumnandi ngokungcweka. Emculweni siphila ngokungcweka, emculweni siphila ngokungcweka.
Kusha mina intembe lumathando ngazo ibhekwa bini mibheke muntu.